everything around.
Iwe wilala bai. Polo chalo chonse chikuzonde wilala bai. Zaku minyila mkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe manipaza motivation. Dankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangupi mwote still uzangala my baby. Mafuna kukusia awe. Nifuna chaka wewe. Baby, nangubi mbute si uzangala ma baby. Diwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chaka wewe. Nifuna chaka wewe.
Nimakuya nikauka nikakulota. Umushe wa soba lesa baby you knowka. Plus when you write me niko yureka. Jiwe nimafuno ngala na ye every day. Ika imo peza fumo kazi munga iwe. Yawa you the best ever. Kukusha never. Mbaka na kumpela tuke kala tuke.
Iwe wilala bai. Olo chalo chonse chibuzonde. Wilala bai. Zaku minyila mkondo. Ndiwe my mission. Ndiwe manipaza motivation. Dankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangupi mbute si uzangala ma baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chaka wewe. Baby, nangupi mbute si uzangala ma baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chaka wewe.
To you cause you really a high grade. Ibanga kushow beba. I got you. Ndiwe typing. Achitile wedding katatu. In fact I'm about to kneel down. Kwena ule musuma iwe wilala
bai. Olo chalo chonse chikuzonde. Wilala bai. Zaku minyila mkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe manipaza motivation. Dankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imarimba. Penangu timagona njara. Ati umani uza. Izaka balansa wanda.